uraba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakora bukukuru ne batandika kukusekerera obo kukugeyengula temulina kiriza kyabalabe b'omuntu tebaba wala nnyo ulama ne Yesu be yayagala bamutunda bako kumukomerera leero kutuka wetuuse Mukama Katonda nzize kusimba bawagizi bange Mukama botaddewo kumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanye bizibu byaffe omuleeti bwalekawo omulwadde Samaria yamba
the survivor simala kagenda
Mukama Katonda anapolereza kusinga omusango waba yeyampita anampanirira omutonzi wange waba yeyampita anampanirira mu lugendo lwange laba batula nga bakolimira olumwema nanyanya akolimira Mukama Katonda bwawa tumukisa Manya chendiba Zendi kawona wa Zendi kawona wa Balabe bange Mukama liba nakula
Lelo Mukama kucheyo Ulaba unyirira ulabika burunji Elaba kora bukuku kusibeke bichweteke bakulise nsuri kambu bali walwe wakaba bali walwe walajana bienda bienbira bie tuesige Katonda tali kuleka ngukaba takusakerera takukeye ngula ana baba ntuba menyanye mitima tuesige Katonda bisa baiba simara kagenda
bisa baiba simara kagenda
Katonda anampolereza kusinga omusango waba yeyampita anampanirira omutonzi wange waba yeyampita anampanirira mu lugendo lwange laba batula nga bakolimira olugendo lwange nanyanya akolimira Mukama Katonda bwawa tumukisa olugendo lwange yeyagerekana manya chendiba
I want